Onani chitunzi-tunzi cha makumi awiri ndi awiri. Ezara awerenga malamulo. Nehemia chapter 8 verse 1 ufika pa Nehemia chapter 13 verse 31. Atatha kumanga zipupa, Ayuda anasonkhana pamodzi mu Yerusalemu. Ezara, wansembe wa Mulungu, anawawerengera malamulo a mbuku loyera. Ena mwa anthuwo anayamba kulira. Icho chinali chifukwa chakuti sana mvere Mulungu, ndipo Ambuye analola adani awo kuti aononge mzindawo. Ayuda anafuna kutembenuka kuzoipa zawo ndi kutsatanso Mulungu. Nehemia anati kwa anthuwo, musagwetse nkhope pansi, chikondwerero cha Ambuye ndiyo mphamvu yanu. Abwenzi, kodi muli nacho chikondwerero? Mulungu atipatsa chikondwerero ndi mphamvu mu mzimu, ngati timdziwa iye ndi kumvera buku loyera la Bible. Lekani ndikuuzeni, momwe mungadziwire, Mulungu wa Nehemia.